Pasopawe na uke kwez mi jambo Izo Producer kaji mpemba Bonjeli kwa kidela mnyomba chabobo Izo 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 Kishu mawina Tweje 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 pare Tweje pare Tweje pare Tweje pare Humo 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 Humo
Luke
Ano chofuwe kesta lida Squeezy kitu zima Squeezy kitu zima Kiwalani squeezy kitu zima Unayompo squeezy kitu zima Siente kiboya boya
Kwa kiboya boya
Unatebeza kishoya Siente kiboya boya
Kalokuwa
Unatebeza kishoya Wajabata squeezy kitu zima Vigo kote squeezy kitu zima
Humo
Squeezy kitu zima Squeezy kitu zima Wajameke Siente kiboya boya Wana tebe za kishoya
Bagamoa
Kia ntaki boya boya Wana tebe za kishoya
Kishoya
Kilicho mponza Kujifanya machino ukajiponza
Kajiponza
Kilicho mponza Kujifanya machino ukajiponza
Natuke mzumbuku
Nimba donalia na moyo matatizo Swagiri ibio bi mikatizo Micholesho Mikatizo Matatizo Matatizo Sola sema kila mta kujue Babunyao sola sema kila mta kujue Kabunyao sola sema kila mta kujue Wetantare sola sema kila mta kujue Wemantasi sola sema kila mta kujue Yokajo sola sema kila mta kujue Chapajogo sola sema kila mta kujue Webilari sola sema kila mta kujue Kienta kiboya boya
Kiboya boya
Wanatebeza kishoya Kienta kiboya boya Wanatebeza kishoya
Baba nu
Kienta kiboya boya Wana tempe taki shoya
Sky Max
Sola sema kila mta kujue Babu waji sola sema kila mta kujue Haina mfagiri enani Wanyamani haina mfagiri enani Masemeni haina mfagiri enani Wajobegi haina mfagiri enani Wembaba haina mfagiri enani Masemeni haina mfagiri enani Epo rio Squeeze kyoto zima Yoga loka squeeze kyoto zima Squeeze kyoto zima Webya ino squeeze kyoto zima
Kyoto zima
Chanta pampa
Mbiyo pachabo
Humo, 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 humo Chamansi
Chazampa
Skoko Serikali ya Mpagyala
Adandurja
Serikali ya Mtwala
Sila Wisi Mombare
Izo Izo Izo
Erinti Luangwa Panani chiti
Humo Chekesa kama imekwisha 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 Cheza kwa step sim kanyage mwesiyo 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 Kilicho mponza Kujifanya machino kajiponza
Sile chakia
Kilicho mponza Kujifanya machino kajiponza
Chuji
Wepagala sola zima kila mta kujue Wezaloni sola zima kila mta kujue Wechantumu sola zima kila mta kujue Sola zima kila mta kujue Baloteri sola zima kila mta kujue Wunabigi sola zima kila mta kujue Sola zima kila mta kujue Sola zima kila mta kujue Samsoni Amantia Twente mtu wa show
Msela nana
Yompo kwa chante
Safira tanyokia
Kiwalani
Msaliki
Temeke Shamte nyongo
Uweba shina sita
Humo
Pretoria
Serikali ya kawe Goba
Mandiga taisha
Ndiya baba mazuna
Kisaki
Mwaksi Mshaki wa mashonta Magetoni ya Benatano Yaya Ture Mwalabu Siente kiboya boya
Mdiyompa sunkuti
Wanatebe za kishoya Siente kiboya boya
Sochu
Wanatebe za kishoya Kona paya Siente kiboya boya Wekari mchunko Siente kiboya boya
Push Jire baisa.